titi nomfana athenge zikhulumele nami ngomlomo wami ungezwa bathi Nomfana saluma qashela na mangitha sambeso chai vuhlalulele na ay manulezi ma mina ngisayingene yakho ngabatshela abantu kuthwa nujola nam thandana nam angisayingene yakho ungabatshela abantu kuthwa nujola nam Nomfana uyamuzwa manje Nomfana uyamuzwa nami awujoli nami angisayingene ya awuthandani nami batshela abantu usuyazi manje kututhi Nomfana isidima sako unesidina nami nesidina nami ayi angijoli nami batshela abantu
Oh. Thank you. Thank you.